downloaded from ilovezenmusic.com.
Mwalilipila malipilo yonse, amalwele na matipo fionse. Tati finji mfye, tati finji mfye. Mwalilipila malipilo yonse, amalwele na matipo fionse. Tati finji mfye, tati finji mfye. Mwalindula, you paid the price for me. You paid the price for me. Mwalindula, mwalinchimfisha. You paid the price for me.
Mwalilipila malipilo yonse, amalwele na matipo fionse. Teti finchi mfye, teti finchi mfye. Mwalindula, mwalilipila malipilo yonse, amalwele na matipo fionse. Teti finchi mfye, teti finchi mfye. Mwalindula, you paid the price for me. You paid the price for me. Mwalindula, mwalinchifisha. You paid the price for me. You paid the price for me. You paid the price for me. Mwalindula, mwalinchifisha. Muliba Yesu, embona sangro mutusho. Wachine, wachine. Muliba Yesu, embona sangro uchimbo. Wachine, wachine.
Amalwele na matipo fionse. Tati finchi mfye, tati finchi mfye. Mwalindula.